Welcome back to Leviticus Electronics, and with us here today tumekuja kufanya review ya TCL 50-inch smart TV yenye ni quantum dot display. Watu wengi wanaijua kama QLED. Inatumia Google as its operating system. This is the newest TCL model ya 2025, model number yake ikiwa 50T6C. Come with us as we unbox this TV tuone why you should purchase this TCL QLED TV over the 4K UHD. Most of the people hawajui the difference between QLED and the normal UHD TV 4K. The QLED TVs comes with the Dolby Vision Atmos, inakuja na HDR 10 Plus, iko na Game Master. The advantage of the Dolby Vision, inakupea real life experience. Advantage ingine ya QLED TV huwa zina support gaming juu refresh rate yake iko juu. Wakati unacheza game ama una play video, hazi drag ama hazi divuti. Tukiangalia homepage yake, even though the QLED TV inakaa, inakuja na pre-installed application kama Netflix, iko na YouTube, iko na Prime Video, and then this is a Google TV, iko na Google App, so you can add any other application yenyewe mwenyewe unataka. It also comes in with a Bluetooth, whereby if you want to connect a TV yako na soundbar yako ama ufa, you don't need to use mawires. Then, ETV ni digital TV. Kama huna internet, you can plug in your aerial, scan the local channels, na uko free kuzi watch. Even though remote yake inaka, inakuza na shortcuts kama YouTube, Netflix, Prime Video. Pia, hii remote iko na voice control, na iko na Google Assistant. Inakuja na ports kama 3 HDMI ports, iko na USB port, iko na Ethernet port, na iko na port ya kuweka aerial, inakuja na optical port. Hiyo optical port ni whereby kama unataka kutoa sauti kwa TV, upeleke kwa ufa na utake kutumia BT. See, only the reason is to why uko hapo wewe ni msi unapenda gaming na una QLED kwa nyumba. For just 45,500 only, unazinyakulia hii TV. On top of that, tunakupea free wall mount and free TV guarder. For this and more products, you can pay us a visit to call located along Leonard Ngala Street, RNG Plaza, first floor shop number F18. Else, unaweza tupigia simu, namba zetu ziko hapo kwa bio. We do your home delivery ama uko outside Nairobi, we also do deliveries. And then mzigo yako ikifika, ndo unalipa. Karibuni sana Leviticus.